gamba atero senti enda mangu olusinange nekaba nengaba mulungi abadde atya mama obeeri yakutawaje naye kulosa nomwosa mukambe omala mwesi mulamba atero senti enda mangu olusinange nekaba nengaba mulungi abadde atya mama obeeri yakutawaje yo
That's
all I want to say.